Wem toto wanna shine bright kama my like her. Nomba niseme why I like her. Ye kama mnuzi wa movie the Pied Piper. Nikipulizwa tu na babaika. I never walk, talk. Motion yake kama clock, tick, tock. Macho yangu kwake non-stop. Miss, pop, nana simjua. Nauliza nana simjua. Asimjua nana njua. Watu anezo mfananua Liverpool. Macho yake kama narembua wakishua. Nisapendi sana kungojua. Yani so pure, kami gonjo yendo cure. And I know that for sure. And a beautiful eyes, smile it never dies. Rembo kama yeah, mina mbali ya time. Makes me pull my pants high. Straight up, you know why. Yeah, nipo, oh, hey. Toto ni mpole.
Nile mwone diana. Wala siku dani kama takuja kutana.
Toto ni mpole.
Mwonge la kimwana. Nisa na mpanya dono zili mchengani.
Toto ni mpole.
Nile mwone diana. Wala siku dani kama takuja kutana.
Toto ni mpole.
Mwonge la kimwana.
We mtoto uko soft bila wear. Mpolo na vonge. Nahisi kama nazama lakini bado nalea. I throw my hands up in the air. Nina surrender I swear. Tell the truth one time, two times, triple day. Yeah, nataka kwanza uwe close to me. Kama Vanessa come over in my room so we can possibly be the couple we were meant to be. And let them walk that talk when we run Olympic. Ngarisha sura kwa mark shadow na lipstick. Tupatanda mengine twende kwa picnic. It's you and me, you and me. When I'm mimi na kumbia ni amini. Na kuweka on my Christmas list.
You're on a beautiful eyes. Smile and never die. Rambo kama yeah, mina mbali ya time. It's me from my best eyes. Straight up, you know why. You think why you do all the
things. Mtoto ni mpole. Nile mwone diana. Wala siku dani kama takuja kutana.
Mtoto ni mpole.
Mwonge la kimwana. Na mufanya ndona zili mchengani.
Mtoto ni mpole.
Nime mwona diana. Wala siku dhani kama takuja kutana.
Mtoto ni mpole.
Bonge la kimwana. Jisa na mufanya ndona zili mchengani.
Mtoto wana shine bright kama malaika. Nomba niseme why I like her. Ye kama mluzi wa movie the Pied Piper. Nikipulizwa tunababaika.
We mtoto uko soft bila we Mpolo na bonge. Nahisi kama nazama lakini bado nalea. Throw my hands up in the air. Nina sarinda I swear. Tell the truth one time, two times.
Mtoto ni mpole.
Nime mwona diana.
Wala siku dani kama takuja kutana.
Mtoto ni mpole.
Mwonge la kimwana.
Nisa na mpanya ndona zili mchangani.
Mtoto ni mpole.
Nime mwona diana.